ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa ugu horreyn la weydiiyey sida uu dareenkiisu yahay maadaama oo lasoo gaadhay gabagabada muddo xileedkiisa.
Yes, I'm coming to the end. She'll finish officially on the 31st of December, the last day of the year. And that will be the end of 2.5 years as the Secretary General Special Representative for Somalia. And I'm leaving, as always, you leave places with a mixture of emotions.
Warun waxaanu soo gaarnay dhammaadkii shaqadayda. Waxaanan si rasmi ah muddadaydu ay ugu egtahay 31 December oo ah maalinta sanadka u dambeysa. Waxaan gabagabo u noqonaysaa 2 sano iyo badh aan xilkan hayay, oo aan ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaan baxayaa aniga oo sida dadka kaleba marka ay meel ka tegayaan ay u qabaan dareenno iyo shucuuro isku dhafan. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya 2-3 sano ee lasoo dhaafay ay samaysay horumar siyaasadeed oo ballaaran iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquul ah. Aad baan ugu niyadsamahay in sanadka 2016 lagu wajahayo dardar aan cidina hor istaagi karin oo ay Soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amni. Waxaan imid anigoo rajo iga buuxda, waxaanan tegayaa anigoo aan rajo keliya qabina balse aan si weyn u aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya ee aanay ahayn waddan fashilmay. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Key ayaa la weydiiyey wadahadallada iyo wadatashiga la xidhiira qaabka ugu habboon ee doorashada Soomaaliya 2016 loo codayn karo iyo hanaanka ugu habboon ee loo adeegsan karo maadaama uu qayb ka ahaa wadatashiyadii iyo sidoo kale hanaanka u arko inuu raali gelin karo dhinacyada oo dhan.
It's not really for me to propose a compromise or a model. The leaders of the interim regional administrations, federal member states and federal institutions will be meeting in Kismayo on the 10th of January to try to reach that final compromise. In the Mogadishu declaration at the end of the National Consultative Forum a couple of weeks ago, of course they agreed.
Runtii ma aha mid aniga ila gudboon inaan soo bandhigo qaabka doorashada iyo sida la isugu tanaasulayo. Madaxda maamul goboleedyada federaalka ah iyo hay-adaha federaaliga ah ayaa ku kulmi doona Kismaayo 10 January iyagoo isku dayaya inay gaaraan xal kama dambayn ah. Shirka wadatashiga ee Muqdisho bayaankii ka soo baxay waxaa isla meel dhigeen arrimo iyo mabaadii asaasi ah oo muhiim ah. Mabaadidaasina waxaa ka mid ahayd inuu jiro hanaan isku dhaf ah oo lagu dooranayo baarlamaanka iyadoo oo la isku darayo hanaan ku salaysan gobolaysiga iyo hanaanka qabaa'ilka ee 4.5 loo yaqaano. Iminka iyaga laga rabaa inay dhexdooda ka wada tashadaan oo ay soo bandhigaan siday arrintaasi u suurtagelayso iyo siday u ekaanayso marka dhab ahaan la dhaqangeliyo. Waxaan ku niyad samahay in wadahadalkaasi dhexdooda ah uu sii socon doono. Waxaan aad ugu rajo weynahay in markay kulmaan 10 January ay xaalxaalka sii dhammaystiri doonaan. Ergeyga ayaa la weydiiyey sababta ay u guuleysan lahdahay istaraatiijiyadda dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab maadaama oo ay Al-Shabaab tahay caqabadda ugu ballaaran ee hortaagan fidinta maamulka xukuumadda.
I think there has been very, very reasonable progress and success in the last couple of years. You will yourself, you know, recall that a year and a half ago.
Waxaan filayaa inuu jiro horumar la taaban karo iyo guul la gaaray 2 sano ee u dambeysay. Waxaa adiga laftaadu aad xasuusan kartaa in sanad iyo bar ka hor Al-Shabaab ay maamulayeen magaalooyin muhiim ah. Iminkase ma maamulaan. Waxaana ugu yaraan 14 ka mid ah lagu soo celiyey howlgallo ay wadajir u qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dhul ahaan Al-Shabaab iminka waa ay ka itaal daran yihiin sidii ay ahaayeen. Waxaana muuqata khilaaf ururka dhexdiisa ah oo u dhexeeya garab taageersan Al-Qaacida iyo garab kale oo taageersan Daacish. Sidaasi daraaddeed horumar ayaa laga gaaray dhinaca ammaanka. Waxaanan filayaa inay muhiim tahay weerarada military in la sii wado 2016 si looga saaro magaalooyinka tirada yar ee ay joogaan. Waxaana sidoo kale muhiim ah in sanadka 2016 la xoojiyo oo la dhiso, lana hirgeliyo horumar saameeya ciidamada ammaanka ee booliska Soomaaliya iyo kuwa militarigaba.